Shikatakwani, shika mi mento. Simezi sitafuni nipeleke dento. Take it down, reduce the tempo. Wind it slow to the instrumento. Vile kamependeza, pendeza. Tena kanavyoweza kucheza. Jicho la kukonyeza, konyeza. Nyuma mkia pweza, wakweza. Nisha waka waka, nyaka nyaka. Ways over you, ukikata kata. Unipa nikitaka, tikitaka. Mkomboti wa Yvonne, chaka chaka. Back it up,
wabe.
Take it up,
wabe.
Show me how you want it, my baby,
wabe.
Unofeni chap chap,
wabe.
Baby girl, wine for daddy,
wabe.
Ndaga kokora buri kabadi,
wabe.
All eyes on you,
wabe.
Togana tucheze paka kesho. You warm to your chocolate, your eye, dada. Mchikiri ondaza koli kawaida. Nenda kuzimba kachiyumba cha spider, da. Katikirira open legs wider. Zina shaku shaku soka al-Qaida. Aida, holy kawaida. Kawaida ila zina na kawaida. Baby kawaida ila zina na kawaida. Zina bend over, itina ndova. Obuzibu tayatu ulide wajaba. Uyo mumulabe, tali nambarabe. Ngeri joka kankanye mulete dawarabe. Siku jubisa, abinyumisa. Obuzina waya zinya utukubisa. Back it up,
wabe.
Take it up,
wabe.
Show me how you want it, my baby,
wabe.
Unofeni chap chap,
wabe.
Baby girl, wine for daddy,
wabe.
Ndaga kokora buri kabadi,
wabe.
All eyes on you,
wabe.
Togana tucheze paka kesho. Bailando, wine it commando. You know one by one makes a bando. Azina bulunji mo high heels ne sando. Olusa tabu kanabu kanga kawundo. Vile kame pendeza pendeza. Tena kanavyoweza kucheza. Telomu disco nina kukesa. Sichira gira ontesa vutesa. Back it up,
wabe.
Take it up,
wabe.
Show me how you want it, my baby,
wabe.
Unofeni chap chap,
wabe.
Baby girl, wine for daddy,
wabe.
Ndaga kokora buri kabadi,
wabe.
All eyes on you,
wabe.
Togana tucheze paka kesho.
Remember where you got it first. www.djericom.com.
All eyes on you. Togana tucheze paka kesho.